heshima yangu kwako mama, nakupenda sana we mama, nakutunza we mama, mama ni zawadi Mola amenipa. Heshima yangu kwako mama, nakupenda sana we mama, nakutunza we mama. Keti chini mama nikueleze, ni lazima dunia isikie, kwa ingoma mama nikuimbie. Nitakusifu, nitakuheshimu mama, nitakutunza. Mama ni zawadi Mola amenipa, heshima yangu kwako mama, nakupenda sana we mama, nakutunza we mama. Mama ni zawadi Mola amenipa, heshima yangu kwako mama, nakupenda sana we mama, nakutunza we mama. Miezi tisa mama ulinibeba, uwezi kula kabla sijala, uwezi lala kabla sijalala, shuleni nayo kunipeleka na kunifunza niwe na nidhamu. Mama, asante sana mama. Mama ni zawadi Mola amenipa, heshima yangu kwako mama, nakupenda sana we mama, nakutunza we mama. Mama ni zawadi Mola amenipa, heshima yangu kwako mama, nakupenda sana we mama, nakutunza we mama. Hata nashindwa zawadi ya kukupa, kwa yale yote ulionitendea mama. Mimi akina shukuru, sitakuacha mama, ndakutunza kwake Mola kulinda salama. Mama ni zawadi Mola amenipa, heshima yangu kwako mama, nakupenda sana we mama, nakutunza we mama. Mama ni zawadi Mola amenipa, heshima yangu kwako mama, nakupenda sana we mama, nakutunza we mama. Upendo ulionipa mimi, sidhani kama kuna wakufananisha, mafanya yote ili mimi nisikose. Mama mimi umenifurahisha, umenipenda, umenitunza, umenipenda mama, umenitunza. Nitafanya yote mimi nikutunze, mama mimi lazima nikutunze. Weni wangu mama, 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 nakupenda mama, weni wangu mama, 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 ndakutunza mama. Mama ni zawadi Mola amenipa, heshima yangu kwako mama, nakupenda sana we mama, nakutunza we mama. Mama ni zawadi Mola amenipa, heshima yangu kwako mama, nakupenda sana we mama, nakutunza we mama.